I live with the Janeiro. Pulani B. Twasebya bulungi sente twamazo zirya kati obuza mboli mulu malaria totandike zombera za valeria nkulabye obwedda bye wezinya ebintu byokola ebyo bivolongoto ekiririnze nina kimazongoto simanyi bakuzala kawolongojo nyama kulutiye namawojolo obukabuuka nga kiwojolo jagala nkulageze namala y'emisolo sente tosaba senako ku nsulo bebi sente tosaba gwesenaku nsulo azina open and close, open and close, open and close, baby open and close, open and close, open and close, open and close, baby open and close. Pulani B. Together Pulani B. Pulani B. Together Pulani B. Onzinya bya kiralu, onfudde na muluvu, ondese mutale kimuli kyabalugu, nze mukaga kufuga komuhama, jangu ne kigama anti na mazokama, na mazokama, laga style yo, ngozi na kutama, twose bya bulungi, sente twamazozirya, kati obuza mboli mulu malaria, totandike jomize ja valeria, nkulabye obwedda bye wezinya, ebintu byokola ebyo bivolongoto. Asina open and close, open and close, open and close, baby open and close, open and close, open and close, open and close, baby open and close.